the heat. Aya, yes, it's a bad heat. Put a feel sick in my chest, they can't control heat. In a bit, the baby shots.
Wash a kindukulu.
AJ Busty Toes.
Smoke something. You fucking haters. We ain't stopping till we see heaven on earth. On earth.
Bafanana. Mira, eu basto na bacana. Bacana, bacana. EPT. EPP.
The undisputed street king of the 254. The takeover has began.
Pate best na my boys to me chill to nakata mizinga aluta. Na my name on the cam now now to nakwanga girimba aluta. Na my wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na my jong na my fans ako bezwa na zoza aluta.
Ati fomzi ukam ni aluta. Ati riengza ponyoto ni mafuta. Shikisha njitu ndo indi zenge usupa. Uliza guashi wa beba na mashuka. Lenda storo ndio ni kuchome kibona. Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu sutabaki ukishonwa. Pige munju ndio ashikwe na homa. Hii ni tension na itaji kuseti. Mangyo swako wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras juwi ni kue kipedi. Kauna usoro juwi ni kueke bendi. Bashi kwa fine juwi ifike weekendi. Awa super wote na wapiga paki. Sina ndai nilipote zanga kaki. Kius ako jabana na dice juwi french kiss.
Pate best na my boys to me chill. Tunakata mizinga aluta. Na my name on the cam now now. Tunakwanga girimba aluta. Na my wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na my jam na my fans wako bezu wanazoza aluta. Aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Zimishika aluta, aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Zimishika aluta.
Oya washa tu kibanzi lipuke kasa dam. Oya washa tu kibanzi lipuke kasa dam. Tuso nyanya tuna gang tuna kaka Taliban. Oya washa tu kibanzi lipuke kasa dam. Tuso nyanya tuna gang tuna kaka Taliban. Mwiteka ni fan pewe cake tuna jag. Rombo sewe na madam asifuate Babylon. Position kaniendesha kanisan. Kesho ntaenda kanisan. Father give me permission. Call polisan. Tajipata Aga Khan. Nina damu liver can. Kunitako li haram. Shoot to the sun. Si lazimo kwe na gun. Fanya sele uko young. Chorea story za makwang. Stick to the plan. Niko loyal tu kwa fam. Kani form ya dona kam. Kani bajo nita kam.
Yes, kadunda.
Na my boys to me chill to my cat and mizinga aluta.
Na my name on the cam now now to na kwanga virimba aluta. Na my wetete boss kusa baki umelola aluta.
You're listening to DJ Busty Tosh.
Depend. Unataka lion ama kiben, depend. So
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Hear this mix great at DJ Vosti Tosh.
Kaiko fiti basi guza minyo Ka imeshika basi wacha finyo Movie za leo bana ni manginyo Fomia maodi na pia mayo Wakilalisha makula ni wo Bezi ni vela na game ni wrong Adi mandugu wakuje na pong Sio mangeus pia wakuje na thong Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia toi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia maodi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia mayo wanapenda kalongo Fiko peini kupeleke na rada Ita mangeus mionyeshe nani baba Kutuandei sia napenda miti mama Fika masai ndio uitishe kukumanga Wanya kweli ni kuonyeshe vifaa Upea tosheke yo vile nafaa Namba nane achore figa Na ako truba na si magiza Leo si jaba ni magiza Leo za odi ni maisa Akichekwa moro iza Asikicha apunda shika pizza Ebu katika ndo tucheze kalongo Ebu rombosa ndo tucheze kalongo Itamakula ndo tucheze kalongo Itamachura ndo tucheze kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia toi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia maodi wanapenda kalongo Iyo story cha baba, cha mama Sia mayo wanapenda kalongo
Talk lady baby girl back in the day Nimekukemba siku mob weli genje Iko nini usijali joni nyege Tabia mbaya leo tutafanya kwa kete Cha mama, cha baba, Bile unanishika joy na niwasha Macho zako jo zina ni mada Na nikivua jo utaitaka Sio siri jo na kutaka Siko honi jo lakini naitaka Ruka ruka kwenye bezungusha haga
Abracadabra ni mekamu cha magician Pangana mingi ya chie ni politician Njure overloaded kama nisa Makana nyeshe zwa makali dusi wezi kisha Unajigamba tulikula manzi yangu Na venye miu jimba yu kitu wezi fikisha Unajifanya mbrui bro tulio pango Siko jolea wale vicho na tuwezi tishika Nizeki ni popote uliza kina kata Lina mapidi wa supply goddess tenje sita Nifatilio kijifanya wa mlambis Na nyuta juwa mbona kampunya kamisi lisha
Ebu katika ndo tucheze kalongo Ebu rombosa ndo tucheze kalongo Itamakula ndo tucheze kalongo Itamachura ndo tucheze kalongo Iyo story cha baba Cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba Cha mama Sia toi wanapenda kalongo Iyo story cha baba Cha mama Sia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba Cha mama Sia mayo wanapenda kalongo
Oya mia 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 we Mia mia beba mia 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 mia
Compact Records
Mia 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 we ni aje mia 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 twende
Oya 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 Hey mnuneza nitakatilo wa mnuneza nitakwako Hello niko na mbugia
DJ Vosti Tosh
Unakuja kutatisho Ulisikia kwa James Nod unakuanga my headmaster Ni labda mkuedepa Kabisa tumekuja kuroria kutatisha Leo tuchezi kiongwezi Leo tunacheza kisisi Tuwapeleke na rieng mbaya sana Kabisa
Yeah yeah
Banana, mina eo bas tunapakana Apo nyuma nasibika mnafandana Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upandana Banda, banda si upandana Katangaze basi baby si upandana Banda, banda si upandana
Kodi wa muranga nimeka mna mandom Tereni na zote zimetoka ngonga Kina wako wezi mpata mini kasadam Ama boko mna reda zini maharam
Pigwamboko, pigwamboko Pigwamboko ni mchazo ni haram Pigwamboko, pigwamboko Pigwamboko ni narungu na nitam
Boko haram Boko haram Boko haram Izi tere tunasite zina karam
Pigwamboko kushodo loko nyoto Akosho polosho mapunyeto Itapoko mashada kani mento Unangawa madam ni kani dento Najeminia ni nanguhu bila njugu Unastuka na utadosho na kirungu Yo speku na metele ya madudu Nakonyo tunanyuma amajundu sina nguvu bila njugu. Unashtuka na utadhoshwa na kirungu. Geusle queen amechezea madudu. Nako dudu na nyuma anatundu. Toka green ni na jabani kuchum. Ni kusetie kichom. Ni kurolie kindom. Ni kuchambue kifom. Ni kumangie kisho. Ni kudarue before. Ni kuzamue dufo. Pigwa mboko. Pigwa mboko. Pigwa mboko hii mchezo ni haram. Pigwa mboko. Pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram.
Tukimboto harami moto zikishika teka ngoko gizani ni kunguri kumeja mapopo itapili ndio nijenge kikoko ndio nipande nijengwe ki round 4 na murambe na muratish kwa kikombe ndio nisani zile nono na sikonde kama 40 itisha zote akirombo saa ongeza toke
pigomboko 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 hii mchezo ni haram pigomboko 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 ni narungu na nitam
Boko Haram, 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 Boko
Haram, Boko Haram, Boko Haram, Boko Haram, Boko Haram, Boko Haram, Boko Haram, Boko Haram, Boko Waitika kijileta pita nako na nikishodhura ongeza cocktail ya karofo niko na risto za ukagito jukina bosco na mbogi yao walipoteza mavaje zao kwezo mikono za siko mademu wao nishaevuta mbicho nikaswenki wa kidhomo na misi fala na jonunuka kama shono
tani up, tani up, tani up, tani up,
tani up nindaji round moja kwenye super kanoko.
This is Shiringi Mare representing Ghetto Ice Cream.
So let me turn on the place. So mashy.
Yeah, let me turn you make you suck my bones like a ball. Make me think it's so tall and tough like a wall. You pretty girl is a bad man I call. Make you fly high like a bird that drop down at all. Hey, tell your body good on it, I'm at me. Hey, tick mommy, back it up on me. Hey, you suck me so tight, it'll grab me. Hey, anything me say you do it gladly.
You been down a bender. You been down a bender. You been down a bender. You been down a bender.
Ringi na nyagoro, alafo kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondo, kochongo. Na mimboko, mbaka usoko. Tema kiwa kampwa na stone proper. Alafo kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na dundosa. Pale down, kudundosa.
Venye wejibeba nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye wecheza nga miudai, miudai, miupenda na penda. Figure fire, ni dangerous. Miudai, miudai, miu penda na penda fanya na feel kama feature and miu die miu die miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda.
Niko kidali yo shamba na chuna mboka. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na riang na zituna kama changi. Kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka da kula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia broma.
Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye wecheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire ni dangerous miudai miudai miu penda na penda fanya na feel kama feature and miu die miu die miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda.
Mbulu, luku, washa kindukulu. Kam, tukijani ni kupige mabiboko. Pale Instagram, gachatisho na kimoto. Venyo na watesa minapenda. Mangoko, mangoto, malokol. Siko kwa mbosho, orosho. Madiva zimebundi na nikuru. Kulamba mururu, fika ndona jia koto. Gurugu, kukaba kwa kila
mauru. Wanga venyo mejibeba, nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye wewicheza, nga miudai, miudai, miupenda na penda. Fika faya ni dangerous, miudai, miudai, miupenda na penda. Miu
Anabongela nundu, akitembea, mwendo wake aste aste, rangi yake kamzungu. Ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga na mabaro baro. Ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero. Toto high class, nywele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani toto high class, nywele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko. Huyu mtoto kiboko, kiboko. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye.
You are now listening to the ladies' yani favorite DJ.
Kanta na vile unavorunda. Ukitembea unafanya ni kutake take. Kwa limola kakugumba unateketea viloko lit lazima nkukate. Sijui ka unakopi yamini nani mitaani boni ita OG. Unataka vipi ya toti, iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Najise na voli kidi likidi, kana komba naifanya kana digidi digidi. Uchikidi chikidi ya na digidi digidi. Mashode mengine saini tibi tibi tibi.
Toto kiboko, kiboko. Uyu mtoto kiboko, kiboko. Yani kiboko, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko.
Na wapeleka na rada, na wapeleka na rien. Kama au na rada mzeya beli sharien. Hapa niko sakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sana juwa weni sugu. Mangu soko wa udai weni ndugu. Awo kuja kwangu wakidai njugu. Security nyati wanadai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jana rungu hata, rolo plani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry hata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pini na kichingri kani ngale hata.
Steph, my 3-pointer to Sifani. Stephanie wangana yangu tatu. Jujoti zangu wanga roundi. Tatu tatu. Mukogo bigi mini mruyo mipika kibantu. Tingalingaling. School bell ring. Na mindo bell ringer. Na upeleka na rieng. Tuma pin mejipin na makoro. Nakapenka na ninyonyambu. Ohoro wakuo. Wenda wakuo. Inanifanya nisike kushika matakuo. Hizo zakuo. Chezi kufakuo. Ziko na rieng kushinda hata za mamakuo.
Iwa muranga na gidhike tobo. Budi zangu kama konzango mongo. Kwenye pedi wako lungo leo meno. Kwenye pasto iva shoda ndopea neneno. Sezi moga inje isi majambo show. Misezi moga inje isi majambo show. Midobo dhobo dha kitu dhobo dhobo. Apa kuna za ponye tutango leo mbengo. Nisha pita na kademi kapedi mapengo. Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwan peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Niko rien na vifuata niwa. Zimeshika na vifuata niwa. Kwanza rien uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwan peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Niko rien wacha pienge yende chain. Komba yako minisha afanya main. Alidai ni msese juu ya fame. Nikamtoka akiwa lai juu ya risto ya game. Zimeshika rien flani zimeboni. Hakuna nyanya hapo mblena sinidoni. Umauru ya gedo pigwe soki. Genge lawa genge hapa tutakoki. Utoto hapa ntakununulia poti. We check out astukia ni na ploti. Remix na disi ya noti. Kule ndugu andisi yetu majoti.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwa
man peleke na ring. Ziki nyanya peleke na ring. Mangoku wakifika bosi peleke na ring.
Follow on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Hear this mix create at DJ Voice Tosh.
Shita. Minayo bas tunapakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana, yeah.
We are bottom. Yeah, yeah. City boy, country boy, East African bottom. Yeah, yeah. Pretty girls wanna wine for me as we bottom. Yeah, yeah. Give a messy, I'm the king with them boys, we buy them. Yeah, yeah.
Woo, 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 woo. Kienzi taka vanda hii, utafeel city nime. Kienzi taka vanda hii, utafeel city nime. Kienzi kwenye kantru hii, inabidi veve shash. Mwaya mwaya mitungi, singeri kutanga nyika. Na wase wapande hii, wa odi. Amama vitu za makadi bizi. Tingike, tingike, hapa ndani baka zisimbi. Makeni ya chimbike, kisonara city. Ndo fundi milima, nipande tena mikwara. Shake your body, your body.
Jukata kilatino, buku nisha pata ni kumwaga wino. Limbo toko toko mimi gogo simo. Mchezo kili popo ya kiro na denyo. Ama simo kata kilatino. Buku nisha pata ni kumwaga wino. Limbo toko toko mimi gogo simo. Mchezo kili popo ya kiro na denyo. Ama simo.
Weka blasi chini tuche, tuche, tuche ze. Leo tupo mbaka kuche, kuche, kuche mze. Weka blasi chini tuche.
Flow kama inzo toto ndo anapenda. Vitu flani vina kami ni enga flow sick man danger. Toka down paka Kenya woo. Watoto flani cute time melanin. Washeni waji uku and they better be. They kill, they kill, they kill, they killing me. They feel, I'm glad they're feeling me. Watoto kali, yeah, gorgeous. Leo tuko hapa, yeah, yeah, I thought I told ya. Kuso kuteka yoni obvious. Leo tuko bie, bie, bie.
Kata ki latino, buku nisha pata ni kumaga wino. Limbo toko toko mimi gogo simo. Michezo kili popo ya kiro na dinyo. Ama simo. Kata ki latino, buku nisha pata ni kumaga wino. Limbo toko toko mimi gogo simo. Michezo kili popo ya kiro na dinyo. Ama simo.
Oya, 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 oya. Mneza nita katilo, mneza nita kwako. Leo niko na mugia
DJ Vosti Tosh.
Tunakuja kujadisho. Ulisikia kwa hii gymsi, no tunakuanga headmaster. Nyi labda mkuelepa. Kabisa tumekuja kuroria kujadisha. Leo tuchezi kiongwezi. Leo tunacheza kisisi. Tuwapeleke na rieng mbaya sana.
Shukuri wakri, shukuri wadi. Ten, 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 ten. Nasema shukuri wakri, shukuri wadi. Ten, ten, ten. Shukuri wakri, shukuri wadi. Ten, 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 ten. Nasema shukuri wakri, shukuri wadi. Ten, ten, ten.
Buda chesa na nari yati, buda chesa na nari naki zima washa, buda chesa na nari yati, buda chesa na nari naki zima washa, buda chesa na nari yati, buda chesa na nari.
Shika japa shika mtoto daily bubblers, nige mungu kwani nini hola gala dance, shike meza shike unanga yani double chance, mami ndo kisika unarada kuna koto kon, yuka ni kupenga, yuka ni kupenga, yuka ni kupenga, yuka ni kupenga.
New position, yalla new position. Nike zima washa, buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari, Nike zima washa, buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari.
Rada rada ni gani, tuingie ndani juu. Misiba ne minajua uko honi. Janta ni janta juu, dundu inamata. Ganja famane wale wajanja. Kusutu kulie wana jora na masaba. Wana chora na masapa.
Shukri bagri, shukri bagri. Ten, 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 ten. Nasema shukri bagri, shukri bagri. Ten, ten, ten. Yo, kache. John Dawson. Nati kyan. From Boston. From Boston. Kida. From Boston.
Wapebe tena. Wapebe tena.
You're listening to DJ Vosti Tosh.
Dance it. Dance na baby ukichoka. Wacha ni kudare tukikata kakota. Sai tunasele mashida ni kutoa. Pusha juju, ey mini taokota. Katambe, katambe. Zima nare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. zima nare wachakatambe iende iende wachakatambe baby shika simu wachakabambe
Buzz kubuff mina chief kif tu madenge wanajipa wanalia hey. Dudu wakidanseni matembe juu na manyonyozi kwa sete za kigwava tu ni barenga kikam ni ma 6 inch juu zikireport ni ham ongeza volume kwa speaker njugu tatu na cut na ngoja kutu ikama danova haswa wairimu wanja fidana kimba huyu haswa mapacha mbili kwa langwa wairimu changama buda mbwese dakar wananita ras kwa sababu mi hubana wakiwasha dust na seti kapedi ukinipa bank tutakula rumba ham na cheda zikika Mitabaki dunda, nitakemba, nitashika, nitafinya Makajaba kakishika, toa nguo, wacha hizo
Wataka katambe, katambe Zizi manare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe Katambe, katambe Zizi manare, wacha katambe Iende, iende, wacha katambe Baby shika simu, wacha kabambe
Walisema sisi ndio mwangaza
Tumengaa
Acha katambe, katambe
Sana
Songi yangu nimejipenda de kutoa loki Cheki yule pale, pale Akiweza si unajua vile si ufanya Acha katambe, katambe Baby girl, we inama nionesho lichopeo Siku mingi nimedai kuko Lakini sijapata chance ya kuko Acha nizame, nizame
Wapi
Washa ziwake, ziwake Acha zibambe, tubambu
Dance, dance na baby ukichoka Wacha niko dare tukikata kakota Sai tunaseli mashida ni kutoa Pusha juju, ey mini taokota Katambe, katambe Nizi manare wacha katambe Iende, iende wacha katambe Baby shika simu wacha kabambe
Dema kipita wana guruma Akijipa wana piga bila huruma Miracle baby zime nice na chachisha Na shika jaba dudo zime jaba hasha Tuko na Ruth, Sija, Karo na Natasha Sikirunda wananza kutetemesha Wamlambe
Wamnyonye
Wamlambe
Wamnyonye
Wamlole
hey.
Shalkido ana spin na maye
Ha na maye
Kani dem ana spin na maye
Namaye
Kakioma na shikisha namaye
Ha, namaye
Zikishika ana drive namaye
Ha, namaye
Kuwa mini endo lize bora ye
Ha, bora ye
Anajua yo spin namaye
Ha, namaye
Usiwoni nimefintika Kulikuwa na kajam flani bad Tumekapita Pewa tozi kunais Tuende dance flow Najuka duba umefunga nipe dhudha yo Kisi nganga toka chini hiki kiangu kime Sita mbili mbili wa mionyezi ni kube Ukimble kinaanza kukukuza unaple Na kudema dema ni kushike filthy wa high Chalkido kwenye mic na zitema kwenye flow Tuwa bamba mnipenduru ni wa show ni kiflow
Ni wa show ni kiflow Ni wa show ni kiflow
Wa mnambe
Wa mnyonye
Hey.
kunionyesha ninapotaka, basi ongeza machojo leo taratibu misi na garaka mpaka machojo. I love the way you from me daddy,
you turn me on yo.
Fundi wako wa mapenzi chumbani
mandigo ndingo
niko geleka msumari
kwa nyundo yako mea
nisukushie kausukani
drive me, drive me loco.
Katoka bisi kuti kuti hale na kiti kiti
meja siya katika hale ya ni tiki tiki tani choka kamu ya ni keki keki hale na kiti kiti kini miya misi chungi peki hale kiki chiki chiki hale.
Izo zambe na lazima iwaweze kabitika complain na kajongeza wazeze shika zigo kuma brana ukaze ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai 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 legeza legeza mam legeza kiuno ni pekeje legeza legeza mam legeza steak ni pekeje legeza legeza mam legeza zigo ni pekeje legeza legeza mam legeza dia bani pekeje 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 pekeje
wanabebwa na uba kando maskuta ile vako ya makaji mino gaskuka kauka spell ikitisha na paka mafuta kakijipa nikachapanisha na ukuta nikachape adi kachachisha kwa mbuta ulegeza zigo ni banju mandomi ufuta winga kwangu itabidi umeikumuta makejani wikendi lazima utoe form na mamlei na wakilandi sisi dua bom bom.
Izo zambe na lazima iwaweze kabitika complain na kajongeza wazeze shika zigo kuma brana ukaze ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai 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 gai
gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai
gai gai gai gai gai gai gai
kiridi mivi ai. Weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki, yani queen bee machine.
Queen bee machine.
Kako na queen bee machine, sema queen bee machine.
Queen bee machine.
Kame beba steki bigi nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Kaki na mazi ya chene nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Neki zidi umenguwa nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Umbala nyuki yoni yani yani queen bee machine.
Ni kunyuke basi lea utatika ningoza wacha kwa koweka mna kamisi nikithani rodi naro kusukia ni mtaro misi fresha kwa mastingo ntakushika kilibaru na ukianza eti kuwika nitakumwaga jethana kuguru misha shimolo utadhani mchaza pa
weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki, yani queen bee machine.
Oh, queen bee machine.
Kako na queen bee machine, sema queen bee machine.
Oh, queen bee machine.
Kame beba steki bigi nika queen bee machine.
Oh, queen bee machine.
Kaki na mazi ya chane nika queen bee machine.
Oh, queen bee machine.
Neki zidi umenguwa nika queen bee machine.
Oh, queen bee machine.
Umbala nyuki yoni yani yani queen bee machine.
Oh, queen bee machine.
Queen bee machine, sema queen bee machine.
Oh, queen bee machine.
Nasema queen, queen, queen bee machine.
Machine for the ego side the pumping, 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 nico pumping. Back up for the work, I do the packing. Booty so juicy, got my fist wanting. Quiet game, puna cheza kimasaku. Chezo rap, nigga, ukile to daku. Toko mro, shori liye tuko bafu. Nisha mkema na mpiga bafu cha.
Weka kademu kako fiti kukula, ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki, yani queen bee machine.
Oh, queen bee machine.
Kako na queen bee machine, sema queen bee machine.
Oh, queen bee machine.
Kame beba steki bigi nika queen bee machine.
Oh,
jipata umejibeba Ujibeba sini kuli unatesa Umeweza kuna venye majiweka Umejibeba kuna venye nanicheki Sezi lenga pia mini shalaiki Hiyo luku kuna venye naitaka Hiyo kitu
Weka kademu kakofiti kukula Ndon mebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkenyuki 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 Yani